你昨天没听别人呐？
永远在。
你个巴鸡！
啊呜，个巴鸡！
西瑞，
滚球！对对。
不咋飞。
不咋飞。
啊，给巴拉呢。
阿拉不安得着啊。
Thank you.
Thank you.
Piwe.
Mama wa.
Ukapati. Umam togo le tedi chonba. Kapati.
Oh my mother.
Piwe.
Kuncha ni mzalua.
Mto tene timbe lina.
Ha ha ha. Yungenza. Ikapati.
Kapati.
11 Gagu 12.
Shumi mzuzu mvagwe hora le shumi nomuvu msakazo nwako msakazo kunga pambilu msakazo Owa bantu kabantu na bantu hlelweni Ola bantu kabantu na bantu kamana mumpana mutu kutulo baka bafana ukapatia Isi matati sansona Eso msakazo sisonki kizu kshalo peana Ihora le shumi na mbilu gulu sine efigini Ilangalo manyani ilangalo mkuleko Kutanga pamgalo kote mbunga bazo hotu Tipaenza shogu tipatlena ukusuku nanga hora le stupa Kwa zoko shala peana ihora le shakalulunye Kata kona ufadha emele hampisana ni timbalaki le Back again tomorrow, doing what they do best, and that is morning radio. Bahambele, bambitse, bangshiangeto. But as peers, Peter Mita, we bump, we beg a pen, I horridly shouldn't be. Says I'm not excellent, Zero no Mayini, by a peel about, and the winners are sure to get a pebble corner. Nizotu when a petty Luya peel, a promise at Jess Santa Sacco, Utibaba, Gia peel, Mangabiacula, Osekaya, promise Santa Sacco, Utibaba, Gia peel. I was not jealous, never caught for Anjani, never caught for Anjani, never by a peel. Five two seven one one five for some, Put over Bakaiko from the pain, Bakaiko from the pain. Since Sicily Mosic Adidas so wooden next from Butafel. Can a little bit letting more molding than Butafela or Siama, Gary? Get Greninja Tolum Layers or walk in Japan and get New Year's Day. I bona get up, up Yamason. Put over Bakai about to go across Natal, Port Elizabeth, Catibaya Mamel, or couldn't start the Catibaya Mamel, or so to Catibaya Mamel. Bob Hill about, my Ebona Capatia repeated Richena. Kill was it? Ah, cafe. Cafe Scalaban. Ukuthi unhlanhla mhlalo sozobehleli nathi namhlanje soba sikhuluma nohlanhla ka Lucky mhlalo azoba siphi motivation for the day. Athi ngimbone ngibuze ukuthi yena ungimamele kuphi sawubona. Really, come to work.
Yeah,
the big woman used to give me
a mouthful
for Cassie. So, yeah, peel.
Have a
peel about to Cassie.
So,
I'm going to go to the house.
Your mother.
My mother, indeed.
Oh, David Tonsu is that he bela stones and fennel. Ukhonzela kumama fungathi lapho nabakwankwanyana mfana wami. Nawe ngithi usa udevela kanasabelo kulomzimba. Kufi uyayiyeke mntanami.
Ayingiyeke mzali wami nakanjani?
Yeah.
Siyabonga mzali wami ube kahle
yazo. Mama, thanks kosiwe. Oh. Ah, bahambe nathi uNkulunkulu mfana wami.
Uzohamba lathi mzali wami asibonge.
I don't feel way.
Thank you mzali wa my mother.
Oh mother, bye my son.
Bye bye mom. Ngiwutlile bari baphila bathi ko David 10. It's exactly 15 minutes after the hour 11 o'clock khona la emsazweni wakho umsazwe ongqaphambili.
I've been doing it, I'm cool.
ngempela umkhuleko unamandla uma sihlala ngokweqiniso sijula kuwona mangisho kanjalo mzali wami ngithi sacela ukuthi ungithathele iBhayibheli lakho ungiphuthumele lapha yana ku Mark Mark chapter 1 verse 3 malukuthumaba yena yedwa uzaphendula insizwa yakancwane ke lena ithi umkhuleko unamandla yena uzowuphendula ngoba uhlala uphendula umkhuleko Chapter 1 verse 3 Isihloko esihamba ngaso namhlanje sithi the power to fight temptations Ngizothi kubo bonke laba baseyibhedlela ngaso lesisikhathi umkhuleko wakho uyazwakala Ngizothi kulaba abahleli emanzini namhlanje imikhuleko yeni iyezwakala Gizothi kubo bonke laba baseyibhedle abasemajele namhlanje imikhuleko yenu iyezwakala asinikhohlwanga nani njalo sihlala sinibeka emikhulekweni laba abagula ngokomoya sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala kulawo makhaya lapho kunganaxolo ekungenathando sizothi kunina imikhuleko yenu iyezwakala okudingekayo ukuba nina nimkhuleke ngokweqiniso nikholelwe kuyena nimthande nithembe kuyena ngizothi kulaba abathwele ubunzima emisebenzini yabo who are under pressure imikhuleko yenu iyezwakala nina ningayilimithi kodwa lethani konke kuJesu ngokumkhuleko konke kubekeni obala kuyena nithi baba kisena serisi batlang wena because yena utsiba kaofela tseri di batlang ngaphambi kokuthi sishaye ngedolophane sekayazi ukuthi wena uza ngani phela ribea nemishato baba le esenkingeni sikhuluma ngalesikhathi sibeka laba abangazi ukuthi kumele senze njani ikakhulukazi emishadweni baphethe ubunzima simakade phela bona dithapelo tsabona riyatsiba ho wa di bona ibile wa du kupile hentate kupile hentate uJesu asikutshela siyacela baba izwa umkhuleko wezinceku zakho nezincekukazi zakho baba asobela goy mama oh yeah ngamkhuleka umkhuleka ngokuka Mark chapter 1 verse 3 kulapho samba khona namhlanje ubachana namhlanje ufuna ukusifundisa how to fight temptations hamkhona ngoshana mama ngithemen hlala ngimbiza ngithi baba bonelela ikakhulukazi njoba ngiyohlala phambi kombhobho wakho namhlanje ingabe yini lo ofuna ukuthi ngikhulume nezinceku nezincekukazi zakho mlayeza muni ongipha wona namhlanje what is piwe I want you to go teach them how to fight temptations because a lot of my people bayahluleka when it comes to temptations bayahluleka to fight temptations So now uzosifundisa ukuthi silwa kanjani ama temptations. Ikakhulukazi njengoba indodana yakhe eyalwa ama temptations ilapha ehlani efika usathane efuna ukuyilwisa uSathane, efuna ukuyifaka umoya omubi uSathane, kodwa indodana yakhe ezelwe yodwa yalwana wawo la temptations. Uthi namhlanje abantwana bami engathumela indodana ezelwe yodwa ukuthi izobafela, nabo kumele baze how to fight the temptations. Because these temptations ziyasibulala. These temptations ziyasiqhelelanisa nobaba uSimakade. These temptations zisenza ukuthi sibe abantwana bakaSathane.
Ayulethe bonke.
Oh, today uzosibonisa. Today uzokhuluma nathi. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Hlala ubeke indlebe wena mlaleli wami emsakazweni wakho. Ngoba namhlanje akukhuluma mina, kodwa kukhuluma yena ngomfanekiso wami. Namhlanje akukhuluma mina, kodwa kukhuluma yena ngephimbo lami. Ngiyabazwa abathi siphema sesizwa lo mkenenezo sokungena khona odabeni. Iba nami baba, njengoba sengizokhuluma umlayezo wakho baba. Hamba nami ungaluse baba, ngingadukisi isizwe sakho baba. Iba nami ungipha amandla ungiqinise baba. Ukuthi konke lokho engizokukhuluma kungakhulumi mina kodwa kukhulume wena ngomfanekiso wami. Mark chapter 1 verse 3, wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane, wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane, wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and angels attended him. He was in the desert for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and the angels attended him. Mark chapter 1 verse 3. Sokho sambanga so namhlanje sithi the power to fight temptations. Yazi uma ngihleli ngiyengazibuza ukuthi kukangakhi sithatha legama lithi temptations obala. Ngoba abanye bethu siyesifakaze nangokudla nje sithi ey ave kubukeka kumnandi lokudla, I'm tempted to taste it. But hayi ke tsama ya gym watse. I'm not allowed to kije mafura. Eh akere sho jwalo vele. Bo humna ti jwalo. Tempted man, wathi ba ke tempted. Noma uzosizwa sihleka kamnandi sithi ey kodwa chomi, we are slowly yielding to temptations. Yeah, akere se ribuwa vele. Ey mara chomi wabona? Eh na man chomi, wathi bantu are you right? We are slowly yielding to temptations. Ikakhulukazi uma sithenga into esingayidingi. You know there are those people, eh? See, it's telling you, into a thing, it's not a need. But you just feel like, you know what, I came back. umsakazi ebuza ukuthi yini le okuye wayenza knowing very well ukuthi lento oyenzayo ayilungile. But if you were to be given a chance to do it again, you will definitely do it. Umsakazi kade buza lo mbuzo loyo. Yo. I was surprised by the calls. The calls aye angena kulo umsakazo loyo. Thixo. He babuwa bathu. Babuwa bathu. Umsakazi uza wathi cha angisakwazi ukuthatha incingo zenu. You know what came to me ukuthi hey siyazenza izono emhlabeni kaKristu. Emhlabeni kaKristu. Hayi cha. Hayi cha. Hayi cha, temptation is pet. Is it pet temptation? Wathi ba king ne akusazibe. Ngithande iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. Lalela ngithi iBhayibheli lithi sinesitha esingu Satan who would like nothing more than to tempt us to sin and to destroy our lives. UJesu knew exactly what it was to experience temptation. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for izinsuku ezingamashumi amane. Ngokulandela umbhabhadiso wakhe uJesu waqhutshwa umoya oyingcwele ehlane lapho wahlangabezana noSathane owamtempta for izinsuku ezingamashumi amane for 40 days. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kuka Jesu empilweni yakhe kodwa kade kungu Satan who did the tempting. I don't know whether you understand me when it comes to that one. UNkulunkulu lalela. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kuka Jesu empilweni yakhe. Wangithola mos. Akekho wangithola. We still it's a more. UNkulunkulu wasivumela leso sikhathi sokuthestwa kuka Jesu empilweni yakhe. Kodwa ke lalela. Kodwa ke kade kungu Satan who did the tempting. Kade kungu Satan who did the tempting. But God uyavumela ukuthi atestwe. But uSathane did the tempting. Uma ungathatha iBhayibheli lakho uye lapha yana ku Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Izokutshela ngalento engiqeda kuyisho. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. God allowed this time of testing in Jesus' life, but it was Satan who did the tempting.
Send
Lalela ngaphansi kwegazi uSathana angeka shukumisa noma ngaze kwenzakale
ngaphansi kwegazi uSathana angeka
sibonga kakhulu Duduza Serenade bathi bona ungumhlengi akungeni izono. Exactly 38 minutes after the hour, 11 o'clock, Msakazo Wakho, Msakazo Kunqa, Phambili, Msakazo Wamakhatholika, eNingizimu Afrika, 576 AM, www.radioveritas.co.za, Channel 870 on your DSTV audio. Okay. Kubalulekile ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Uzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa nguSathane. Nawe nje akuyicabanga uyicabangisise wena mzali wami. Othi ngikuzothi ukuthi ufuna ukuthi kimina sawubona.
Hello, Sue.
Kunjani Mazethe?
Yeah, the tempter is very clever.
Mm.
So she knows the way of God.
Mm.
And he's going to use your weakness to get to you.
Yes.
So we have to be very, very wise.
Yes.
You must always be, to start a strong feeling with Captain, you should go to the wilderness naturally and pray to God every day.
Yes, that's true.
Because God says you must pray for the tempted.
And ngisaza ke lapho wena Mazethe ngiza nje lapho.
Remember what he did when he gave the tree of the apple to King Adam. He said God Turning up in this character.
Yes.
And she knew the woman was weak.
Yes.
So he let the weakness to be his downfall.
Hallelujah.
So we must always be on alert.
Oh, yes. Oh, yes.
Sakubonga,
ngikubonga ngendlela emangalisayo mazethu, uNkulunkulu uma sakwenza kahle mntu Mkhulu.
Thank you.
Thank you, mazethu. Kubalulekile uma ukuba sikhumbule ukuthi even though Jesus was God incarnate, kodwa kade engumuntu ofana nami nawe. Umbuzo enginawo ukuthi ubani ongamelana nokuhlukunyezwa izinsuku ezingamashumi amane uhlukunyezwa nguSathane. Wena. Ngokusho kwezincwadi siyazi ukuthi uJesu azange angene in this grueling time of temptation angazilungiselelanga. Umkhuleko nolwazi lezincwadi yizona eziye zamlungisela for lempi engaka. Kanti nathi kumele sibukele kuyena uma siyobhekana nesitha kufanele sishaye ngedolo phansi ngaphambi kwempi. Noma sesingenile empini kumele siqhubeke sishaye ngedolo phansi. Ngiye ngithande isilungu saphesheya uma bethi the best time to pray about temptation is before you fall into it. Basho njalo phesheya. But the best time to pray about temptation is before you fall in it. Not sungaphakathi, but before you fall in it. Uma isikhathi se temptation sesifikile hlala ezwini. Unqabe ngawe. Uqine kulelo zwi lomkhuleko. UJesu wasifundisa wona kulapho okumele siqale khona. Kunomkhuleko uJesu asifundisa wona uma uzoya lapha yena ku Matthew chapter 6 verse 13. Ikhuluma kabanzi ngalomkhuleko lapho indodana isifundisa ukukhuleka. Uma sishaya lomkhuleko zonke izinto angeke zimelane nathi. Uma noma usubona ukuthi cha sokunzima ukuthi ngikhuleke kangakanani kodwa umusha lo mkhuleko uhlala kulomkhuleko zonke izinto zomhlaba angeke zimelane nawe. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi.
Two or says
Sing and dance.
Bona baba wethu at exactly 14 minutes to the top of the hour ungakhohlwa ukuthi masekushaya lapha yana ulento uzana u 12 o'clock so we city Angelus Khuleki Angelus kanti uzobe khona ushila azothatha ingxoxo zakhe kanti malikamanxa ihora leshumi nambili izobe ikhona imas namhlanje ngizothi kuwena Nathi singenza njengoba uJesu enzile sixoshe isitha ngezwi. Lokhu kusho ukuthini na? Kusho ukuthi kumele sazi izwi njengoba nathi sizazi. Lokhu kusho ukuthini na? Ukuthi kumele silifunde iBhayibheli lethu njengoba sizazi. Silifunde mihla namalanga. Sigxile ezwini lethu sigxile eBhayibhelini lethu In addition to that we can call on the Lord ngoba nayo uye wahlupheka ngenkathi elingwa He is able ukunceda laba abalingwayo akusho mina Hebrews chapter 2 verse 18 Hebrews chapter 2 verse 18 ithi kumele sibize yena ngoba nayo uye wahlupheka kanti futhi uya walingwa He is able ukunceda laba abalingwayo akekho ozongitshela ukuthi yena akaze alingwe sonke siyalingwa kodwa the more sihlala ezwini sihlala emkhulekweni ukulungeka kwethu kuzoncinci the more sihlala ezwini the more sihlala emkhulekweni ukulungeka kwethu kuzoncinci never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted Samsakazweni ngikubingelele.
Baba ninjani?
Siyaphila baba singezwa nini.
Asibingelele ntambama wasemini.
Asibonke mzali wami.
Thanki baba. Baba umkhuleko unamandla, umkhuleko uyaphilisa.
Oh yes.
Uma ufunda incwadi yabaHebrew 10 verse 34 and 35 kuthiwa singalahli loyo mvuki osithembise wona uJesu maqeda ukuphana ngezinkwa uthi bafundi bakhe bangene emkhumbini baye ngale kwelwandla uma sebusuka kakhulu abafundi bakhe babona uJesu andlula bacabanga ukuthi mina ngisithuthele
Jesus
bamekeza uyena abamekeza Jesu ukubona khothalang sikela thu jwa libona babona umoya wabisa ka ga lewatle impa modlingwa ke nna
yes
athula moya lokona ke nka ga 2016 re shebile kwana ho 2017
yes
ke tlo kopana le difefo tsa bophelo ke tlo kopana le mayemo le re lengwe la ba hebe la Jakobo ha re le kwa ke ga re le kwa ke modimo di mo ha le ke motho
ya
la petrosi o satani o jenge bubezi
ya
eligazimula elifelo le tsogweng
yes
kodwa uma sibheke ngale siyazi ukuthi sihlangana nezilingo ukuze siyofika kumunye uDisemba kodwa afanele sicine emthandazweni sicine kuJesu phakathi kwezilingo ngezilingo ithi ngodi kaJakobu uma silingwa izilingo ngezilingo mayibe intokozo kithi ngoba ikona ukuthumelela
haleluya
ngilingolo kamrawo relikwe ka tfuwa mokhaka wathulo sika thola imkhaka fela saka ka kopala le mayima le mathatha tsile ke le bua tfuwa modima wetse thanki
modima wetse thanki modimo ka wetse thanki tata wow uza ngelinye iphuzu baba uza ngelinye iphuzu engilithandile ngeindlela emangalisayo sengivala mzalwam sengizophuthumela lapha yena kunhlanhla ngizothi kuwena never hesitate to cry out to the Lord when you are tempted lalela I think this one ekumele nje ngiyehlisa umculo. Ukulingeka akusona isono. Ngizwe kahle. Ukulingeka akusona isono. Isono siqala uma sesingene ekulingweni. Lanthola. Akuthiwa lake uthwa. So now kukuthina ukuthi uma silingwa we immediately run to God noma singene esonweni. It's up to us. The choice eyethu. The choice it's ours. Ukuthi uma silingwa do we immediately run to God noma sivuma ukungena esonweni na. God is not only able to help us stand strong against temptation, but he can also deliver us out of it. God is not only able to help us stand strong against temptation, but he can also deliver us out of it. Zaphambi kokuthi libumbane lapha nehora lishumi nambili khona la emsazweni wakho umsazwe wenqa phambili. Ngithanda umlayezo ophuma laphana kuKabo Mabuya. Jesus is a true leader. He knew before his temptation, so he defeated this enemy by prayer. Obstacles are there to make me feel better, not bitter. Thanks, Mongameli from Antitili, Dobsonville. Oh, it's a go Antitili, go Dobsonville. Kyabona moli mampo me mampo itumele ngpule kujile ka tsebe ngwanesi kya u lebuwa haholo puti nhlahla
kunjani mfethu
siyaphila singezwa nini
so we say happy new year compliment merry christmas
oh yes complaints of the new season
uphela
nini lonyaka
complaints
uphela nini lonyaka
yes
uphela nini lonyaka sengifuna uphele
Hayi ngeke.
Awangena putan before ungidlela isikhathe sele ngemizuzu emine nje.
Yanimirele emakhaya onyake nomusha ka 2016. Nyaka ohlale uza ngama blessings.
Oh yes.
Ya, udlala unyaka mawufika uza ngama blessings bese kuba yithi es decidayo ukuthi dawathatha la ma blessings uNkulunkulu na o siyawavala. siwasuppresse ngama problems.
Oh yes.
But namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume ngento ebaleke kakhulu empilweni zethu. Ukubaluleka komngani. Bajwayele ukuthi show me your friends, I will tell you your future. So sokuqala ke lonyaka lo musha lo ka 2016 ngicela ukuthi uevaluate abangani bakho onabo empilweni. Buka ukuthi esikhathini esidlulile abangani bakho bakuletheleni. Mangabe bakulethela ama problems, bakulethela inkinga. Then so yazi ukuthi kulonyaka omusha you have to start a new page abangani abasha. Kunabangani ke abahlukile. Esiphiwe.
Yes.
Inomngani esimaziyo ukuthi uvumelana nayo yonke into oyishoyo. Uvumelana nayo yonke into oyenzayo.
Yes.
So lo mngani lo simbiza ngokuthi uyiclown.
Oh yes.
That's the friend you don't need. Because noma sewenza into wrong akakhona ukukutshela ukuthi wenza into wrong. Noma sewenza into right akakhona ukubona ukuthi into right ngoba lo muntu uyiclown uvumelana nayo yonke into oyenzayo. Bese siba nomngani based conditional friends. Conditional friends ngingumngani kaSiphiwe ngoba ngingumngani kabani ngoba labo bangani banawe because kukhona into onayo hlazane leyo nto leyo yaphela nobungani uyaphela. Those are conditional friends
yes.
That should be very careful of. Esesiba nomngani wangempela, the real friend, the true friend. A true friend, when you're doing a mistake, will tell you ukuthi you are doing a mistake, even if we are quiet, even if you don't like it. A true friend will tell you still.
Yes.
And a true friend will even tell you ukuthi ngana ngiyakuthanda, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. But iqiniso into kumele ngitshele yona. A true friend who does not compromise you or yena for the sake of friendship. They don't compromise the sake of friendship because they know the friendship is true.
Yes.
A friend who will come to you when you have done something well and say, my friend, congrats, my friend, ngoba wenze kahle. Umngani ongempela ke loyo. Umngani uma izinto zingahambeli kahle yena kodwa wena zikhambela kahle ekwazi ukukushayela izandla.
Yes.
Ekwazi ukuza kuwe azocela ukuthi umbonise ukuthi izinto zenziwa kanjani. We need friends who will support us mazinto zizimbi noma zikahle. So siqale ke unyaka asiqale ngabangani bangempela. Abangani abathandazelayo ukuthi nawe izinto zikhambele kahle. So sibalala sivalala sikhuluma ngobudlelwane obungani.
Sakubonga mfethu, sikubonga ngendlela emangalisayo bhotesa. Sokuthi wangena ushila saka yangishaya. Ngiyabonga mfethu.
Bonge mina ke.
Shafiya. Kulukulumusa nenze kahle. Yo sengidlisa isikhatsi kaShila saka yangishaya. Bye 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 bye.